Rock Mamba Empire, yeah, rabbi. A bad man, danger, the venom. Aje, alongside Weapon, let's go.
Koba.
Weapon, now we want to eat a bar.
Wanting.
Now we want to manage it a bula.
Wanting.
Wanna balala batulo besa.
Wanting.
It's time to turn up the vibe. Uteja na wili wataitawa.
Wanting.
Na wili kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wanabalala watu lobeza.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Uwepa na wili wataitawa.
Wanting.
Na wili kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wanabalala watu lobeza.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Uwili wanda wakamba chitanja chicho. Oinyigite wonga macho macho. Baumiranga kakwacho kwacho. Kangaba sibe kupocho. Banja mabampa na denja checho checho. Kamba kubo msoka gamba paka kucho. Antoni yomba ntela sinebucho. Kambo miramba zanyo ngapacho. Njiba na kefune perele ruacho. Mwenyingi na uo wakamba chichecho. Never give up apunde kwa mchitone cho ya rambi. Deja tebeno mwende beat. Wepa na uli wata itaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batulo besa.
Wanting.
It's time to turn up the vibe. Deja na uli wata itaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batulo besa.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Wepa na uli wata itaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batulo besa.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Sisi tunawambia lakini hawasikii. Wanasonga tu mbele na maneno zao. Bati ni bati yoto ukifanya na muna gandhi. Denja wipa gonga ngoma sina maneno na hizo ngoma. Hizo ngoma ni noma sana. Hizo ngoma sina ingana sana.
Wepa na uli wataitaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batu lobeza.
Wanting.
It's time to turn up the vibe. Uteja na uli wataitaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batu lobeza.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Wepa na uli wataitaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batu lobeza.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Deja deve no mo me run the city. Me a hungry man, I put food on the table. Everybody shake on this beat. Rock around, this life is shorty. For us we pop up every damn night. We are the winners right out upon chairs. We know it, I will roll like new tire. Sit and sit down, you deve no mind wipe on the beat. Traffic banners, kiddies are ye beaty. Haki ya mungo ye beaty ni tapauti. Mesha pika ni tamu kama super jetty. Jaribu ye fani wangu weka tiki. Na ye mbapi ya ni ishe maisha mazuri. Kwa sababu iduli ya buwana ni kali. Na choma kama mwendo wa chatbat mazuwa ya watoto. Deja tepe no monde pe ne wipe. Wepa na uli wata itaba.
Wanting.
Na mweye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala batulo besa.
Wanting.
It's time to turn up the vibe. Uteja na uli wataitaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala watu lobeza.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Wepa na uli wataitaba.
Wanting.
Na weye kwa manyo chitabula.
Wanting.
Wana balala watu lobeza.
Wanting. Wanjile kansuche yo manku.
Danger, the venom, wiper on the big wiper.